Icyubahiro cyawe
amahanga yose akubahirize,
ufite urukundo rutarondoreka mwami,
muze tumushime isura yaradukunze.
Isi n'ijuru byuzuye icyubahiro cyawe
amahanga yose akubahirize,
ufite urukundo rutarondoreka mwami,
muze tumushime isura yaradukunze. Uruwera mwami wacu, uruwera data, uruwera mwami watugiriye neza, turakwizera reka tugushimire kuko watuguze ku musaraba. Uruwera mwami wacu, uruwera data, uruwera mwami watugiriye neza, turakwizera reka tugushimire kuko watuguze ku musaraba.
Ufite ububasha mwami uhora witeka,
ubuziranenge kandi uhoraho.
Reka twamamaze inkuru mu mahanga yose,
urakomeye kandi utanga amahoro.
Ufite ububasha mwami uhora witeka,
ubuziranenge kandi uhoraho.
Reka twamamaze inkuru mu mahanga yose,
urakomeye kandi utanga amahoro. Uruwera mwami wacu, uruwera data, uruwera mwami watugiriye neza, turakwizera reka tugushimire kuko watuguze ku musaraba. Uruwera mwami wacu, uruwera data, uruwera mwami watugiriye neza, turakwizera reka tugushimire kuko watuguze ku musaraba.
Garuka kubicuza hamagara bose,
abakoze neza tugusanganire.
Tuzategeka mu ngoma y'umwami wacu Yesu,
tuzaba mu buzima butagira iherezo.
Garuka kubicuza hamagara bose,
abakoze neza tugusanganire.
Tuzategeka mu ngoma y'umwami wacu Yesu,
tuzaba mu buzima butagira iherezo. Uruwera mwami wacu, uruwera data, uruwera mwami watugiriye neza, turakwizera reka tugushimire kuko watuguze ku musaraba. Uruwera mwami wacu, uruwera data, uruwera mwami watugiriye neza, turakwizera reka tugushimire kuko watuguze ku musaraba.
ufite urukundo rutarondoreka mwami
uze tumushimize uyaraduhunze
reka twamamaze inkuru mu mahanga yose
urakomeye kandi utanga amahoro
tuzategeka mu ngoma y'umwami wacu yesu
tuzaba mu buzima utagira iherezo